It's your boy Blue Mamba. Niko ndani ya collabo na Mtobashi Boys. Ni moto, ni kali. Producer nipe beat mama yangu. Tunafinya hiyo kitu atubembelezi.
Mtobashi Mtobashi January to December. I swam to surrender. Mlima tutapanda. Nambale tutasonga. Sote tuwapenda.
Sikitisho tumekam kutesa. Mtobashi mtahani tumekuja kupika. Siyo siri kote situ nabisha. Mtobashi na mafansu wote tuko sadata.
Ya, yeah, kata mudomo ya nipunguza kelele. Sijaka mkubati, sijaka mshere e, unapenda vya bure, unapenda bwerere. Kuja pole pole ya nikam siloli. Nimekam na mbogi, I'm not so lonely. Nimekam kutesa, nimekam na pesa. Robu dawa makosa.
Nasababisha na tisha na wakilisha. Na kisha kiasha taji na tisha. Kando kwa thiwa na itisha siwa lengi. Na wapo sezi yao. My fun, my family, funga mkanda, get ready, angani tupepe. Nolose na nyoloka, mziki mekolea kwa damu, hamna tabasamu tamu. Hapa shiti ni white, sambona nilaze damu, nifuhama sali tamu.
Sivitisho tumekam kutesa, Mtobashi mtahani tumekuja kubika. Bangong siyo siri kote situ nabisha, Mtobashi na mafans wote tuko sadata.
Eyo, hey nisakabuni mejipata kwenye mix. Na vile mi ukwanga boy wa kanisa. Ikifika sande misa mindo huwandesha. Vasi na Bible pia mindo huitishwa. Sito choma picha wala sito waibisha. Neno lake Mungu mii nitalifutisha.
Mtobashi kama kawa tumekam na upa tuna trend mitaani kama fire. Tupitika pana tuliachia kina dusuma. Usipochunga utajikuta unachuchuma.
Mtobashi tushajipanga. Tuna go faster watatitima. Na warich so wakudanga. Malebi gaga wanazo ishima. Tunavuma tunapanda. Wataona watagenda. Mpumo mkubwa kama thanda. Mtobashi utaipenda.
Sivitisho tumekam kutesa. Mtobashi mtahani tumekuja kubika. Bangong siyo siri kote situ nabisha. Mtobashi na mafans wote tuko sadata.
Mtobashi can you take the gun? Cock the gun now shoot my hater. Si story ya Disney peace na sisi. Wanasema ni rais wengine upuzi. Hawatupati mo but wafanye mo. Hatushindani nao hatupigani.
Mtobashi tuna try. Hai tuna fly eti Kenya, Uganda, Tanzania sote tuko shy. Sio kujitai kila kitu tuna why eti notice. Hii ni party after party.
Sivitisho tumekam kutesa. Mtobashi mtahani tumekuja kubika. Bangong siyo siri kote situ nabisha. Mtobashi na mafans wote tuko sadaja.
Eti Mtobashi mbele pole pole ni kilele. Vigelegele si kelele. Mtobashi furaha tele. Ukiwa ndani uko sete. Pote kote pote kote ni shule.
Tunaruka ruka kama masai ule ule.
Na shida zetu zote tuwezi weka mbele.
Unakunja sura kinyongo gero umejaza.
Sisi kufeli sana sana mtu.